songamelekile ngako okuThixo akwenzileyo kwaye sibalela kuko. Sinethemba elifumanekileyo kakuhle njengoba umzana uRuth sephawulile wathi silindele iNkosi uba yenze okukhulu phakathi kwendlala. Nindixolele ngokubiza igama elinje enkonzweni, kodwa ukuba kubhalwe eBhayibhileni yintoni esingayitshintsha? Ukuba indlala ibingaphezulu buthi bulongwe buxabisa imali enkulu, ubulongwe buxabisa imali enkulu ngoku ungasele ucingi ukuba bekusenzeka ntoni. Kodwa uThixo uthe ngenyaniso wajika umsinga umyalelo. Ngoku uyabona, emva koko ukutya okuhle kwaxabisa ngaphantsi kunoxa ubulongwe bebuxabisa. NguThixo ophilileyo lowo, kwaye soloko sizelukholweni ngokunjalo singamsoli uThixo nabakhonzi bakhe, kodwa sibethe izivuba zethu sithi, Nkosi sonile, sithi abaphosileyo, sithi abasileleyo elukholweni singenaThixo. Ndifunda kuchapter 6 malunga nezembe nentsimbi eyathi yadada. Nonke niyazi, ndiyaqonda uba nifundile kumnqophisi omdala, bekukhona oonyana babaprofethi noElisha, igumbi eli lokufundisa khona lalincinci. Kwakumele bavulelwe indawo, indawo ibingesekho yokubafundisela, ngoku baye kumfula uYordani ukuze bawugawule imithi ngokubhaliweyo apha kokumkani besibini chapter 6 uverse 3. Wathi omnye, mawukholeke kuwe ukuhamba nabakhonzi bakho. Wathi, ndiya kuhamba. Wahamba nabo. Bathi bakufika eYordani bagawula imithi. Kwathi omnye esiwa umqadi, intsimbi yayela emanzini. Wakhala wathi, yhu, Nkosi yam, ibibolekiwe. Wathi umfo kwaThixo, iwephi na? Wambonisa loo ndawo. Wanqumla uluthi waluphosa khona, yadada intsimbi. Ngabe yakholwa oku? Intsimbi idade echibini emanzini. IBhayibhile itsho oonyana babaprofethi bakusebenzisa kakuhle oku. Ngubani owaziyo uba kuyenzeka? Uthi usaphethe izembe esandleni sakho kuve kuwo intsimbi kushiyeka isiphatho, yawela emanzini intsimbi, sabe isiphatho sisesandleni. Umkhonzi kaThixo akhawuleza wasebenza. Abaprofeti bakaThixo basebenza ngokukhawuleza elizweni likaThixo, noba nguElisha noba ngubani, bonke abenza into baboniswa iNkosi ngokomyalelo ukuba bazokwenza ntoni ukuze bazi ukuba kumele kubenze ntoni. Uyabona, intsimbi yadada. UThixo unjalo, angenza umangaliso. Ukuze sikholwe sithembe kuko oko okube sikufundile ngendlala. So siya ngubani wazi uba zingaphi izibhalo apho kuchaphazelwa khulu ngendlala? UThixo uthe wawujika nyhani umsinga ngomyalelo oko bengekho phanga phambili ngoku kukhona ukukhona ngokukhulu.
This word here from 2 Kings 7
elizwe apha kuKumkani wesibini chapter 7 khona izinto eziliqela apha kuKumkani wesibini chapter 7 uverse 9.
Then they said one to another,
yathi enye kwenye, asilungisi le mini yimini yeendaba ezilungileyo, sithe cwaka nje ukuba silinde kwada kwasa siyakuzeka ityala. Hambani ke ngoku siye sixele endlwini yokumkani. Kunamaxesha apho umyalelo kumele waziswe kungalityaziswa, kodwa xa lulutsha umtsha umyalezo kumele uba uziswe. Njengoba sifunda kuchapter 8 apha, oku kukhulu kakhulu kuthi, akekho kuthi onolibala noba kuchapter 6. Ewe, ngichapter 6 wabe udonki enetshekele ezi-80 zesilivere. Kuchapter 7 ukhona umahluko omkhulu. UThixo nguThixo othembekileyo. Njengoba umzana uRuth ebalile, xa sifunda onke la mabali, kwayengomabali, zizinto ezenzekayo, bubungqina boko uThixo akwenzayo. Ngoku ungxano olukhulu luyakhula kuthi Thixo, kwakhona kanye nje kwakhona yiba nenceba kuthi usigcwalise ngamandla okholo ngokungafihlisi nayo yonke into ukuze sibe senzukweni sizukise uThixo. Oku kwakuyalela kakhulu. Indoda yayingakholwa yabekwa phantsi kweenyawo emasangweni ngabo bakholwayo baya phaya kuze bafumane oko babekulungiselela. Ukungakholwa kukhokela ekulahlekisweni, ekugetyeni. Ukholo kukhokela ukuba uphume ezingxakini, ubone ubuhle bako oko uThixo asilungisele kona. Sibuye apho sijonge khona, sishwangathele apho iNkosi, sikushwangathele nje iNkosi inecebo ngabantu bayo nebandla layo. Inecebo ngoSirayeli, inecebo ngentlanga, kwaye ulithwele kwaye uyakulifezekisa kubo bonke. Ixesha lesiphelo selifikele phezu kwethu. Singafunda izibhalo ezininzi malunga nako, malunga noko kwakhona. Sonke sixelelwe ngemiqondiso yexesha ngokucacileyo, ngokucacileyo malunga nomprofethi uDaniel. IBhayibhile yobuprofethi engqalileyo ibhekisela kumaxesha esiphelo, kumnqophiso omdala nencwadi esitshileyo, incwadi yesiprofetho kumnqophiso omtsha ethetha ngezi zinto. Xa sibhekisa kwinyaniso yobuThixo, usinike ukucacelwa ngako oku kumnqobiso omtsha. Iintliziyo zethu ziyavuya. Mibi zimbini indawo umprofeti uDaniel mfuna ifunda ngoku. UDaniel chapter 8. UDaniel chapter 8 apithi uverse 16. Ndeva ilizwi lomntu phakathi kweenxweme zeUlayi, labiza lathi, Gabriel, mqondise imbonakalo. UGabriel wayethunywe kuDaniel waxelelwa ukuba makacacise umbono ngako oku. Wabona kodwa wayedinga ukucaciselwa ngako oku wakubonayo. UGabriel cacisa koku umbono ukuze angazitolikeli. Ngicacisele, umnike ingxelo yoko akubonayo. Verse 18, verse 17, weza kweli cala ndimikulo, akuza ndoyika ndawo ngobuso. Wathi kum, qonda nyana womntu, ngokuba umbono lo usingise kwixesha lokuphela. Kwaye siphila kwixesha lesiphelo. Ndiqinisekile ngako oko. Izibhalo ezingcwele zithetha ngako. Siyabona kwixesha apho uThixo wabonisa umprofeti amatyeli alishumi embonweni, kwavela ezulwini ingcaciso ukwaziswa koko umprofeti wakubonayo. Sintanda, uThixo akatshintshi ngoku. Usama kwa indlela asebenza ngayo konke kulo hlobo lunye. Uverse 19, wathi, yabona, ndiyakwazisa okuya kubakho ekupheleni kobhavumo, ngokuba umbono uya kwixesha elimisiweyo lokuphela. Asinoye kwiinkcukacha apha kwixesha lesiphelo. Kuko oko umzana uDaniel wakubhalayo kakhulu kakhulu. Nalapha kuDaniel 12, uverse 4, wena ke Daniel wavalele amazwi la uyityhwine incwadi kude kube lixesha lokuphela. Baninzi abaya kuyiphengulula, kwandiswe ukwazi. Noba uyakholwa okanye akukholwa, abaninzi baphengulile phambi koba kufika ixesha lesiphela. Baphengulula bengenakuqonda. Ungafundi ukuba uMartin Luther wayengafuni ukuyifaka incwadi yesitshileyo. Wayesithi le ncwadi yeyantoni eBhayibhileni. Ixesha lalingekafiki ngoku. Ngoku lilapha. Namhla siyaqonda. OSpurgeon, oRus, oHas, oJohn Has noSwingli, bonke abanye siyaqonda ukuba uThixo basebenzisile eEngland uJohn Has anosuka eCzechoslovakia aye neBhayibhile kuye. Cinga amadoda asetyenziswa nguThixo kothi ixesha lesiphelo labe lingekafiki. Noba kuseAntedem abantu babehlola, ngoku ixesha lilapho. Siyabulela kuThixo. Inkosi ithe yanika inceba ngenyaniso. UDaniel 12, verse 9 ithi, yathi, hamba Daniel, kuba amazwi aya kuvalelwa atywinwe kude kube lixesha lokuphela. Bazalwane noodade, nina nize kuthi abavela kumazwe ngamazwe, sithe ngenyaniso saba nenyhwebo enkulu ukuba sive kwaye singqina ukunjalo izinto uThixo azenzileyo kwimihla yethu. Kwaye ndithanda uthathe inkululeko loba ndikuphawule ngoba bendinomzana uBranham ngoDisemba 1962 wandixelela ukuba uyahamba ngokomyalela wenkosi uya eJeffersonville ukuba afumane iinkcukacha nje uba umhlobo enokwenza kumhlobo.
And you all know.
Nonke niyazi.
The
22nd December
1962.
Wayenombono.
He saw.
Wabona.
Seven angels.
Izithunywa zesiqhenqa. Zisiza kuye. Zenze ilifu elikhulu kumfanekiso ofana nepyramid. Njengoba uGabriel enokuza kungakhona ikherubhi ngoba zinamaphiko. Uthi ndibone izithunywa zesiqhenqa. Ezinye zintathu enxele, ezinye zintathu ekunene. Zibhabha ngamaphiko azo. Wababona phaa kwintuthuzelo yelifu. Ukubonile embonweni ngo-December 1962 nge-23. Kwaye wayeza ukususa i-cockleberry. Kubani uyazi i-cockleberry? I-cockleberry yazikhulisa kakhulu. Ezibhulukweni zayo wehla eyosusa i-cockleberry, ibhere likhokle. Kwakuvakala xa yokususa ibhere lintuntu, kwatsho imvakalo ezisixhenxe zivakala nje ngendudumo ezisixhenxe. Okwenzeka pha nonke niyalazi bali.
The
28th of February, 1963, this man, Lendot, with Gene Norman, Bonke and Buzz Kakush, Bonke, Babbing among the Nokborn, Abanabo, M. Clanchone, Tuxane, Arizona, that in this house here. Kwenzek. Ngenyaniso nge-28 kaFebruwari oku wakubona embonweni nge-22 kaDisemba. Abaprofethi ngaboni bekwixele ngaphambili. Wayepha entabeni wakhawuleza wabona ukuba ibhere lithuntu liyazikhukhumalisa emilenzeni. Waya eyokulisusa ibhere lithuntu, nako kukusenzeka. Indudumo ezisixhenxe eziqhabayo zavakala. Ndibonile ndawo mna emva kwexesha. Benje amatye abe emile. Uyabona? Izithunywa zesiqhenqa ngokomfanekiselo wephiramidi unxantathu. Wathi ndizibalile ndisuka kwenye icala ndisiya kwelinye. Uthi yokugqibela apha asenxele kum, yayithetha okuninzi kum kunabayi-6. Wanika umfanekiso wabo konke oko ebefana nako. Wafikela kwilizwe elithi buyela eJeffersonville apho uvela khona ngoba ixesha lokutyhila amatyuni asixhenxe lifikile. Emva koko wabuyela nge-23 kaMatshi wathetha ngamatyuni. Zintanda ezi ayizo zinto esizenzelayo ngokuzicombululela kwethu. UThixo unguye nanamhlanje uyazityhila ngendlela emangalisayo. Nabani angadlala inkolo, kodwa ngomangaliso uThixo uzityhila xa ejonge ukwenza into. Into athandwe uThixo akayenzi into engenasizathu. Yonke into uThixo ayenzayo inesizathu esinyanisekileyo. Nani niyazi mna benemagazini yenzululwazi, imagazini iLife, ndibona ababhalileyo koku nali nqaku. Ungaya konke amabandla amahlelo kwilizwe lonke namhlanje, bonke bathi sikhokhelwa ngumoya oyingcwele. abanakwazi tu ukuba uthini umoya kuwamabandla. Abazi nto malunga noko kubhalwe ngakho. Bona bahamba bezidla apho, kodwa apho uThixo akhona kukhona ukuthila kwelizwi lakhe, kwaye asinazintloni ngaye. Simmisele ukubeka phezu kwesiphatho sesikhanyiso, sibhekisele koko uThixo akwenzileyo kumhla wethu.
Nje
kufana kanye nale mihla yethu, niyazi ukuba uYohane wayekwisiqithi sePatmos, sithunywa senkosi athunywa kuye, emva koko wawungobuso bakhe kuye kuso sathi, hayi mna ndingumkhonzi njengawo umzalwane. Ungafunda umqolo nje kuko, sifunde kwisityhilelo chapter 1 usafunda uvesi 1 no 2. Isityhilelo sikaYesu Kristu awamnika sona uThixo ukuba ababonise abakhonzi bakhe izinto ezimele ukubakho kamsinya. Waqondisa, wathumela ngaso isithunywa sakhe sasemazulwini kumkhonzi wakhe uYohane. UYohane zangabone nje isithunywa sasithunywa kuye esasingqina, kuba kubheka ngohlobo apha abathwala ubungqina belizwi likaThixo, owangqinelayo ilizwi likaThixo nobungqina bukaYesu Kristu kwaneento zonke azibonayo. UYohane wayebona ngexa into engekenzeki, wayengumprofeti. Kusityhilelo 22:8 uthi, mna Yohane ndingulowo ubezibona ezi zinto eziva. Xa weva wabona wehla ezokunqula ezinyaweni zesithunywa esabonisa ezi zinto. Ndawa ezinyaweni zazo ukuba ndiyiqubude kuso sathi, kumlumka ungenjenjalo ndingumkhonzi kunye nawe nabazalwane bakho abanobungqina bukaYesu. Qubuda kuThixo kuba ubungqina bukaYesu ngumoya wesiprofetho. UThixo kuphela nguye ofanelwe kunqulwa, hayi isithunywa, hayi umprofeti, hayi indoda kaThixo. Xa nguPawulos yayingibona Paulos okanye Silas owayiphaya, izinto ezinkulu zenzeka kuncwadi ezenzo bade bayifuna ukubingelela kubo. UPawulos nomzana wakhe bakrazile iimpahla zabo bathi, singabantu njengani, nqulani uThixo. UYohane wayeungamelekile, unqulo lwakhe lukubhekise kuThixo kwinkosi. Kwangapha umzana uBranham athi isithunywa senkosi singangemigama emingamanye amabini kuye, ingaba imigama igama emithathu inobude obuyi-90 kuye, emibini ingaba mingakanani. Ungacinga nje ukuba isithunywa senkosi sasiseca kwakhe ngomhla wenkosi, ungabona ukuba isithunywa senkosi asimi ubude obungangeenyawo ezimbini kum. Zintanda, kumele sikuthathe njengoba uThixo akwenzayo. Ukuba kwakhona uBilly Graham kuphela okanye Oral Roberts, andibagwebi nakanye. Usukela ngoJuni lo nyaka kuphele bendivile ngaphakathi ukuba uThixo wayengenabo kuphela, uThixo wayenendoda anokuthi ngenyaniso ayindoda evela kuThixo eyayinomyalezo kweli xesha ukuba ibuyisele iintliziyo zoyise, iintliziyo zabantwana koyise, ubuyela kwimfundiso yenyaniso yomawukhulu abapostile. Ngumyalezo owayewuphethe kwinene, zonke iimfihlelo zazifihliwe usuka kuPawulos. Zonke iimfihlelo ezazifihliwe ukusukela ekuweni ukuya kwincwadi yesityhilelo uThixo wenze ukuba zazeke ngobabalo. Mele sazi yonke into, siyavuya ngako oko. Kukhona emva koko lo myalezo umkhulu kwisityhilelo 10, Isityhilelo 10 verse 7. Ke ngemihla yezwi lesiqhenqa isithunywa sezulu xa sukuba siza kuvuthela ixilongo, iya kuzaliseka imfihlakalo kaThixo njengoko wazishumayela iindaba ezilungileyo kwabangabakhe abakhonza abaprofeti, hayi kwabavangeli, hayi kwabelusi, kodwa ubakhonzi nabaprofeti. Ilizwi liza kubaprofeti. UAmos 3 verse 7. Inene inkosi ayike yenze into ingathanga iluhlakaza ucweyo lwayo kubakhonzi bayo abaprofeti. Inkosi uThixo ithethile, ingonyama igqumile, ngubani ongayikoyika? Ngobabalo andingomprofeti, kodwa ngobabalo ndamkele ilizwi lobuprofeti. Ndinokufumana elizwini lakhe, ndiyinxalenye elizwi lakhe. Ndiyabulela enkosini ngenyweba enkulu endithenda nayo, kwaye ndifuna ukutsho ngokunyaniseka ndidlulise oko bekushiyiwe kwathenjelwa kuthi ngako. Cinga nje ukuba thina, ukuba thina esithe sazi okuthi xa kwenzileyo, ukuba siyathula, ngaba kokwaze kanjani abangazini, abangaqapheliyo ngenyaniso abanawuthetha ngako. Ngoko ke ngowethu umsebenzi, ngumsebenzi wethu kulowo ixesha eliphele kuye ukuba sibe lingqina ngako ko sikubonileyo sakuva ukuba izandla zethu ziye zaphatha ntoni ngelizwi lobomi. Oku sikuvalisa kuni Jo Yohane uPetros enokuthi ukuba babe ngamangqina okubona, nathi singatsho ukuba singamangqina, sivile, sinamava ngako ukuthi xa kwenzileyo ngomhla wethu. Banoyolo abo bakubonayo oku, baqaphelayo oku, ukuze babe nesabelo kumsebenzi ogqityiweyo kaThixo. UThixo unecebo, unendlela apho yonke into ihamba ngaloo ndlela yakhe. Banoyolo awo bazivumelayo ukuba baxhamle kumsebenzi wobuThixo. Ngako oko uThixo yangangasikelela. Yaba yinto embi kakhulu uba singathi siphoxeke xa sifikela emgceni. Cinga nje ukuba singazama amandla onke silungele ukuba siyodibana nenkosi, emva koko singakwazi ukuba sifike ekupheleni. Yayinkosi ngenza incebo ukuba sihambe naye kude kube sekupheleni ngokwelizwi lakhe. Uza kugqiba ngokwakhe njengoba ethembisile. Ndicinga uba elo lizwi elivela kumprofeti uIsaya 28 okanye 26, apho athi yena uza kulenza alifeze umsebenzi wakhe, uza kugqiba. Isaya 28 verse 20, ewe, indawo yesibini kaverse 19, qala siqale kwindawo yesibini, kuthi kuthi ukuqonda udaba kube kukhasimla kodwa inene umandla lomfutshane kuko kunaba nesigubungelo sincinane ukuba azisongele kuso ngokuba uyakusukeme uYehova njengasentabeni yaseperatini uyakuguguma njengasentilini yeGibhiyoni ukuba enze isenzo sakhe esisodwa ukuba asebenze umsebenzi wakhe ongaqhelekileyo njengoba kubhaliwe elizwini likaThixo akompostile akomprofethi uzawugqiba umsebenzi inkosi uThixo uqobo lwayo ehlangule ibandla iyalakha iyaligqiba kwaye uzawuza kwakhona azokumthabathela ekhaya elizweni usebenzisa abakhonzi bakhe ukushumayela nofundisa kodwa uza kuwenza umsebenzi uqobo lwakhe ngokwabagxeki ewe likhona ilizwi kuvesi 22 kaloku ke musani ukugxeka hleze kuqiniselwe ukubotshelelwa kwenu ngokuba isiphelo siya kufikela ilizwe lonke sisesimisiweyo ke sagqitywa ndisivile enkosini uYehova wemikhosi umhlo wenkosi sele abaprofeti bethethile ngawo kumalakhi umhla wesithokothoko umhla womgwebo umhla oyikekayo umhla ovutha njengeziko Petros uPaulile oko noPaulus uPaulile oko umhlo wenkosi uza apho izulu lizawuba nengxolo enkulu kuya kuza intseni zombini intseni nobusuku ziyeza kukhona kwibandla kukhona ukuguqulwa nokumiswa nokulungiswa nemigwebo le emva koko be yimigwebo ezawuhla kweli hlabathi engenabuthixo ndizawufunda ndiyacinga uba kuseSwitzerland okanye iAustralia ukuba ngomhla inkosi yakugqiba umsebenzi wayo ngawo inyanga izawukhanya njengelanga ngoku ilanga liyawukhanya kasixhenxe ngoku kunokukhanya kwentsuku ezisixhenxe zeveki apho ukukhanya kuyawubakho kusuku apho iindaba zithethayo malunga ne-ozone layer malunga nokutshintsha kwemozulu usingafunda kwi-Isaiah chapter 30 verse 26 ukukhanya kwenyanga kuya kuba njengokukhanya kwelanga nokukhanya kwelanga kube kasixhenxe njengokukhanya kwemini ezisixhenxe ngemini yokubopha kukaYehova kwaphuka kwabantu bakhe apholise ukuphalusa kokubetha kwakhe kuyaqala seqalile kwaye kwiminyaka embalwa okufundiweyo ngoku kwiminyaka embalwa kuyaba yimbali ndingomnye wabo baqinisekileyo uba inkosi izawuza kwesizukulwane kwaye ndifuna ukongeza koko hayi ayomeko uyawuthetha nam emva koko uba ufuna uthetha nam kungaba mhlawumbi kuselizukweni hayi kulo mhlaba le meko icacile ngendlela ecace ngayo ixesha lingoku imiqondiso yexesha ithetha ulwimi olucacileyo inkosi uthixo wethu uthixo othembekileyo oyinyaniso uthwele ilizwi lakhe uyagqiba kude kube lusuku oluzukileyo lokubuya kaYesu Kristu inkosi yethu iyawuba ngumhlonjani ulowo xa umsindisi wam ayondithabathela ekhaya ndithanda uvala ngentetho efunde ngumzana uPhesalu ndicele bonke ukuba sizihlole ukuba ingaba sisenyanisweni na okanye siphambukile bona ndiyafunda babizwa ukuba balumkile awubahamba basuke ekulahlekeni bazenyanisweni, abashiyeka enyanisweni, abashiyeka ekulahlekeni babizwa ukuba ziziyatha. Masihambe enyanisweni sisuke ekulahlekeni, singcwaliswe enyanisweni, bangcwalise ngayo inyaniso, ilizwi lakho liyinyaniso. Abantu kuTesalonika besibini, abantu abakholwa uThixo, Tesalonika wesibini, ngoba bengayikholwanga inyaniso uThixo wabathumelela ukulahlekiso olukhulu baze bakholwe bubuxoki. Aba bathunyelwa inyaniso bangayamkeli, bazawuhamba baye ekulahlekeni. UThixo abathumela ulahlekiso usuka ekuphambukeni baye kokwesibini, okwesibini baye kokwesithathu. Njengoba ukukhokhelwa kwelinye icala usuka kwinyaniso uya kwinyaniso, ekucacelweni uya kwicacelweni, kwelinye icala kuyakwazi ukwenzeka abantu bawe ekulahlekeni baye kokunye ukuphambuka, kokunye ukuphambuka baye ekuphambukeni. Yanga iNkosi ngendlela zayo, sonke isikhokhele, senze izigqibo zethu simazi ukuba ugqibelele ungongcwele, ukuba sinikele ubomi bethu basikhonze iNkosi, siyiphilele kusuka komncinci uya komdala, kubo bonke abaculi, bonke abadlali, zonke iintumekelelo, omncinci ongenantlungu noneentlungu, sikhonze uThixo ngazo zonke izipho, simkhonze ngovuyo. Wabeka phantsi ubomi bakhe ngenxa yethu ukuze thina sihlangulwe nguye, sibeke ubomi bethu kuye, bonke ubomi bethu. Yanga imvanathixo ingathi isikelele sonke ngathi zakwenzeka phambili ngokobutyebi, ngokobutyebi bakhe atyhile kuthi sonke umsebenzi awuqalileyo uzawukwenza, kuthi kubhaliwe nguye imbangi nomgqibelelisi wokholo lwethu. Lo ungakholwayo uza sele egwetyiwe, lo okholwayo unobomi, ubomi bungunaphakathi bukuye uThixo. Udumo nembekwe kuye iNkosi yethu. Asimeni sinike uzuko kuThixo. Siyakubulela ilizwi lakho Nkosi, siyakubulela ngako konke Nkosi, ukuba ungenzi kwenzelwa uzuko lwegama lakho. Xa kwenziwe konke Nkosi, kuphela sithi singabakhonzi abangenakuncedeka, kodwa Nkosi sincede ume nathi Nkosi, ukuze sinyamezele nantoni na inokuza. Sifuna ushiyeka simile Nkosi, simile siphaphamile ude uthethe ilizwi lokugqibela. Udumo nembeko, indumiso nokubabazwa kwigama lakho elingcwele. Thixo dala phakathi kwethu into kuze sonke siphakamise igama lakho Nkosi, sikudumise. Wena kuphela nguwe ofanelweyo imbeko, izindumiso, ngoba wenze izinto ezinkulu kuthi. Ukuba awukwenzanga Nkosi, ngubani onokwenza? Silapha Nkosi hayi kuphela uvile izwi lakho, kodwa ngokunjalo ukubulela. Amen. Udumo nembeko, uzuko, ukudunyiswa igama lakho. Amen. Amen.